Siyabona ubumba basimenda ngeke uhlakaze ngembazo ngeke uhlakaze maravilhoso no Bombeia.